play this game. Eat it off my punda, punda. Oi. Okay.
Gotcha.
And below with this cast, so I'm a damn. Yani tasi you wanna talk a nini, I want my damn. No no deal with toto was squeeze when they pin the fam. Okay, lala now no figure clip, nana go command.
Me was a co steal, now a toto me na deal na dad. Me kong was still my nini out to see ni loved. What toto way from Billy while in shinda bad. And live all la night was ubu is on the shard.
Doctor be as out, ungezi feature cobbler. Secure corner zote, I'll could you a baba. Me when you mara kibao to a shiny zaba. Now I leave it up when I kupa you.
Awa toto ndo staki kabisa. Wona ponona neza mdezi kamisa. Maisha yangu nasongesha na kubustisha. Awa kwachi mpaka wole pese mautisha.
Awa dada themanini tunawaita mashangazi. Wanajua kutunza na mwaga pesa wazi wazi. Wibadu mtoto mdogo watu na Christmas shazi. Hata kama ono mchongo wanakupa kazi.
For no reason.